ane asethi
Amane kusasa usimama usimama thina siphambene jonga ayisiyekeni manje
Thank you.